Someone can tell nothing about love. Trust it. Love is sacrifice. Love is not a game for kids. Love is a deal between hearts. In order to make more, don't break the mission. Godson MC, Gara Finest. Imekuwa verse versa, uliamini atakukea kwenye ravo na kutesa. Iko wazi, wanalia kichizi, yanawatesa mapenzi. Toka enzi, hakuna shujaa wa mapenzi. Kabinti kadogo kana deti na babu, mapenzi hakika hayana adabu. Haya soma kusidhani kitabu, mapenzi ni siyo, siroge kwa babu. Na ask yourself kwa nini party bro. Tatizo napenda upendwi stuka bro. Wanataka car, una bus carry. Wanataka tango, una kibamia. Utapendwa kweli, mapenzi ya sasa ni visa. Hapendwi mtu, inapendwa pesa. Pray to God, spend your money, enjoy yourself, have a fun. Za makrab, uche za mziki, usijibane, mapenzi ya sasa ni vita. Pezi uwezi kushinda, mapenzi ni tabu, mapenzi ni shida. Maniga na wana, sizani barida, mapenzi ya sasa ni shingo na roo. Mapenzi ya sasa ni beti kuyona tomorrow. Mapenzi ya sasa ma ex wanapasha viporo. Mapenzi ya sasa ni movie, usijifanya mjuzi. Mapenzi ya taki asira, mapenzi anataka busara. Mapenzi jamani tabia, mapenzi jamani sasura. Kipendo pendeka jamaa, mbona na chiti, acha tamaa. Mapenzi jamani matamu, kitema unaweza kupata wazimu. Sote madenti, hakuna marimu, romantical. Sote wa soft, hakuna mgumu. Etu umedeta na fesi, mwezako kadeta na kara. Mwingine kadeta na shepu, unahonga wengine wanakura kisela. Mapenzi ya reo, mapenzi ya mgao, reo, wewe, kesho mwenzio. Mapenzi safari, chagua kituo. Mapenzi ni simu, ongeza sario. Mapenzi ni vilo na firi, kiwa na wako. Vilo na hisi mzuri, tafuta ne kupenda. Mle rao, kimpata ne kutenda ni barua. Mapenzi ya siku hizi, noma sana. Usiku inafungwa ndoa, asubuhi kuachana. Yeah, Godson MC, and this is how we do, man. Let me tell him I stand up, yeah, dance to the musical, the life is short. Dance to the musical, the life is short. Enjoy yourself, nigga, 'cause the life is short now.